voice of America.
Listeners to African Beat, welcome again to your super show, The African Beat on the Voice of America. From our studio here in Washington, D.C., I am David Van. Hot rocking sounds from across the African continent will be coming to you again, so stay tuned and make sure you don't touch that dial. Today on The African Beat, we'll be making our first stop Nigeria with Sir Victor Uwaifo in Arabade. And right after that, a trip to Sierra Leone with Madame Ami Kalon in Abidjan. And Kololo Kalala Kololo by Obintia of the Republic of Guinea. But first, Arabade by Sir Victor Uwaifo of Nigeria.
Arabade. Yeah. Arabade is a song. Beautiful song.
Kalala Kololo by Obinthia of the Republic of Guinea, and before that, Abi Joshua by Ami Kalon of Sierra Leone, and Araba Day by Sir Victor Uwaifo of Nigeria. This is the African Beat on the Voice of America, and I am David Bandy.
This is Abdulmadi Kabo of Virginia, USA. You are listening to the African Beat with David Bandy on the Voice of America.
Welcome back to the show that brings happiness into your homes and smiles on your faces, wherever you are. But right now, the beat is going to Kenya with Fatmode in Achukwa. And right after that, Amikoma by M.H. Temba of Tanzania. And Ekilaga Obuasaja by H.E. Bobby Wine of Uganda. But Chukwa is coming up right now with Fatmode of Kenya.
I pledge loyalty to the king and one true God. Chukua, as an individual Chukua. And together as Fatmode. So joined by a three bonded cord. Dedicated musically to the almighty God.
Chukua.
Drop my rent talk aqua god nakupa hizi flow it's not for just a show yesu anaku call na we give it all so ku mix up in a dough na chacha tuna go siku crust alini wash mimi nina recall kama nguo kwenye soap kaoshwa nika glow na we sasa mcall akujibu hapo dad yake iku close hands yake ziku close
mungu akupita huku una sita moyo na kuwasha dambe za kuwara you try to make a run lakini usha andwa na kusho kumezoka magoti ni baba tuna pray tumekosa please nyoosha mkono wako ndiposa uguze roho zetu maisha iwe tosha
ni ayo ni mimi baba mkuu ni we ayo tafadhali ni uye radhi
Jana, nilikuwa trapped na shetani kama cockroach kwenye chopper roach hoi hoi, sema hoi hoi
hoi hoi
haka uchafua moyo wangu ukavunda kwa nafsi yangu lakini leo memsafi kama sakafu iliotiwa duster na nukia kama alabasta kuja faster akutakase moyo wako au safishe ni mimi mungu na kusihi usizizuru dhambi zangu
tuimbe yesu ametenda mema kila siku ye kanipa rehema nane ema mimi nitasema bile ye huendelea kuwa mwema
rafiki
kanipa riziki kila siku ye ndio unibariki
hebu ruka juu
amekuokoa
hebu ruka juu
amekubariki
hebu ruka juu
amekutakasa
hebu ruka juu hebu ruka juu hebu ruka juu
amekubariki
hebu ruka juu hebu ruka juu
Ni ayo, ni mimi baba mkuu, ni we ayo,
safishe.
Nane leko wasena. Me stopped at nothing but the fallen man was in her. Satan the deceiver, Jesus Christ me savior. I come into my life and honor the redeemer. Shine his light so bright and I'm a semi-road a clever. Send me by the spirit, now I know man a believer. And me not tell them say.
And me not tell them say.
Send me by the spirit, now I know man a believer. And me not tell them say.
Nani ndiye mwanzo tena mwisho.
Yesu.
Nani ndiye mfalme wa wafalme.
Yesu.
Ndiye mwanzo tena mwisho.
Yesu.
Nani ndiye mfalme wa wafalme.
Yesu.
Chukua.
Joka vao mwenye kunyanga nga indaya. Tu mwenye nga indaya nuno tunyenge kana kake kamwe. Na katu dhambi na mdaka meake. Tuka enake itune matuku na matuku. Amen.
African beats. African beats. African beats.
Mwezi mtoto mbezi ni mtu wa kulipuka pamba ile kishenzi anamiliki pado korona pamoja na benzi ni kijana mchachi mtanashatu shauri wataki matumizi yake kwa sigwe na zidi laki mimi namsimulia story yake sababu nimekuwa naye nimesoma naye mpaka sasa nshagombana naye wazazi walimshaguri huyo akawa na kiburi alikuwa na malengo wala dira kama taida ni mwongo mno fixa kuharibu mabinti ana mapenzi kweli ya dalagai wa kina dada mshauri watelekeza bila kutoa msaada alikuwa mpenda sifa demoga kwanza alikuwa na tifa penza likudumu sana miezi kadhaa wakaachana. Hii ilikuwa ni furaha kwake kashamaliza haja zake. Yule akaenda zake. Akaja kamwa mwingine alikuwa ni demo rafiki yake. Yeye tambui hilo. Anahamishia tu mwake. Na juzi kafumwa guest na mtoto wa dada yake. Tabia yake na mambo yake wengi hawakuipenda. Masera mtani walishapanga dili wampige mawe. Wazee wamekaa vikao wanatamani wamuue. Huyu jamaa wanamuita kiwembe huwa bakizi demo. Mtaani alimpata razia tukajua anamchumbia. Kila siku anaye kwenye gengo na kula raha za dunia. Alimgaramia mpaka tukajua anaoa. Ule binti anaenda kuyatia doa. Nasi atake nina spewe chochote kichelewe. Tasike nataka gari,
tulia ntakupa.
Nataka simu,
usiofu ntakupa.
Ita bia sijua merisi hao wamerogezewa. Anaoyafanya jamani na hise metumo na shetani. Kasha gombana na rafiki zake kisa na wake. Sido yo.
Hapa tena akishamaliza na tema aliendelea na tabia yake ili afurahishe moyo wake alichapata kesi ya kumtorosha mwanafunzi na hivi juzi baada kumwa dem kangwa shoga akaenda kula kiboga bila uoga tabia yake kisenzi alishindwa kuishi mbezi akaja kamia cha ng'ombe akapata dem shombe shombe anakunywa pombe alimlea vizuri akamunga mpaka gari kwa akatoa mahali ni starejua starehe wanakula ramaze kwa kweli kwa nao wengi hakujua mchukue yupi amoe yupi alamis name is free kama kawaida bin kanas akaenda kama mlupo alikuwa na rafiki zake akaterekeza wenzake eti kisa dem ndo anaterekeza masela aliondoka na ule demo kaenda kujipumzisha kumbe dem si dem dem mwenyewe anatisha popote utapumzikisha lazima atalianzisha vipanga vilivyomkuta hivi si vya date wamefika guest ndani picha linaanza dem dini anataka kumfua kimini dem kanguka chini anataka kumsogelea mara dem kapotea anataka kumkumbatia dem kageuka kama ngamia si dia anaanza kulia anatafuta njia kukimbilia binti anaanza kubadilika sura za ajabu ajabu mara na tifa, mara na zia, mara stela. Mara kageuka Rashidi, ikabidi sida zoke nduki guesti uchi. Huko anapiga kelele kama mwizi ya uchizi. Walinzi wamemkosakosa na mishale alijua mwizi. Yuko huchu wa mnyama, popo nganyo na mtazama. Amita mama 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 kimefika kiyama. Ikabidi uongono msitiri kwa kumpa nguo. Ana hapa mekoma, jangombe zima anaona noma. Wiki nzima hii hajatoka nje. Anaona aibu, uwa yaliyo msibu. Sida weo, sida weo mnyamwezi.
Ame koma, ame koma, ame koma, ame koma.
nchi za kutaka kusikia. Kila nocho mwambia, lakini wapi nchi za kutaki kusikia. Jibu lake,
awapi.
Mama chizi,
awapi.
Mama sela,
awapi.
And tune, can we deal with faithfulness and reality, man, you know, so we tell them stay young, empowered and healthy. So watch this, man. She's a ninja. Hold up your girl in the way. So me you say for example about Bobby Nip Bobby Way. I put it out on him again in it Bobby Way. Now your girl a come and your baba Nip Bobby Way. So this all you them for the all of the world. Watch this. One guy, one girl. That's the way it is supposed to be. One man, one woman. Can you know say that it is a serious matter?
Kuka ya kukang bambu na mata ye wangi. Kumbo luke liko wana muna sandi. Yamba wado kusindika kasente. Katuwa panga we Sunday to Monday. Ludi wadu mupe matungo funyo buwate. Ousente wubona gana kiva wukute. Bewa yubwana wuna wakwe sami. Be a man, why don't you be steady?
Echila gogo saja siwa de mubonina.
Haba kaza manjiko kufano kufa.
Ay, manyantine mukene nyama ita.
Omo sajo wadala kumira kumakai.
Echila gogo saja siku vela na wade mubanji.
Haba kaza manjiko kufano.
Olusinemo kene nyamo ita.
Osajo wadala kumira kumukaziwe.
Muno ye kumye ate kwete we kumye. Omulika waka kweno damu kunaiza. Oku kunaiza wachala kuzikiriza. Sigala no uo kumanda wakumatiza. Oh oh, we walo kwejusa. Kubane wono yendo cha, owezi te ukusa.
Echila gogu sanje, sikwe kwangala wakazama.
Jody Omula say,
oh, let's get together and work out together. Create a new culture for a better future.
It's uncool, female young woman, feel pleasure. Choose a fun girl, for you nice time and leisure. That way you could have seen responsible. That way you could have looked respectable. That way you could have seen responsible. That way you could have looked respectable.
It's a love of us, I just see my
Ekilaga Obusaja by H.E. Bobby Wine of Uganda, and before that, Amikoma by M.H. Temba of Tanzania, and Chukwa by Fat Mud of Kenya. This is the African Beat on the Voice of America. I'll be right back with more music, so stay tuned.
The African Beat with music of Africa. From the Voice of America, we love it.
You love it, we love you, and so we want to keep hearing from you. If you have any comments about our show, contact us by email on africanbeat@voanews.com. africanbeat@voanews.com. Tell us what you think about the show. If you have a request, you can call us in the United States on 202-205-9942. And when you hear the Voice of America identification, you press 65 and leave your message.
Hi, I am Devorah. I love the African beat on the Voice of America. It's hot and it's good to go.
Now let's take some emails. This one says, "Hi, Mr. Dave. Nice time writing to you again. I just feel pleased to write to you anytime. And each time I write, you know that you've just filled another soul. Dave, just keep up the good work for the Africans. We are so pleased with you and with the VOA. Thanks and bye for now." This is Daniel Nduku of Imo State, Nigeria. Thank you so much, Daniel. And this next email says, "Hello, African Beat presenter David Vandy. My name is Pastor John Papani Kagbo, and I am a Sierra Leonean living in the United States. I want to take this opportunity to say hi to all my colleague presenters of Radio News Song 97.5 FM in Bo, Southern Sierra Leone, and to all members of the New Life Baptist Church, Nikibu Section in Bo, wishing them the very best of all their undertakings. This is from Pastor John Papani Kagbo in the United States." Well, thanks to all of you for writing to the African Beat today. And now let's get back to music. Mingi Mingi is coming up by Brenda Fassie of South Africa. And then Nato Imbuleni by Setsong and the Mighty Dreads of Namibia. But first, let's do the Mingi Mingi with Brenda Fassie of South Africa.
Yeah. wafana mwiri na shima Ugeto imbula wafajoni ya kwela Tea inga setson shikoto shikangala Nukanga shikololo mte waka fiti Nante opo samende nuka inotila Nuka kambali otonga yohanesa Natu imbuleni setu nyakukweni Natu imbuleni shambono reke Natu imbuleni setu nyakukweni Natu imbuleni shambono reke Natu imbuleni setu nyakukweni Natu imbuleni shambono reke Wege senyo namibia ya mbula po shambo Shambo chetui Nuka jameka tema gaisa kweke Waito South Africa kini ngomolo Nondo molo wan mokili mobim Shambo afikwa han mokili mobim Kuli ya mifeni setu nyakukweni Akwa mungu na bopeno tabe shiningil Seto no shiwano shemu kungo cha sound Sudito uju shashivati makala Shikopo eskam shikangala arrive Mbonya na yo ujite shota inyi Kushitunda nungeti shilongo nungalo Zimburu kwa ya nuka iliko lwa matanga Adelante comercio, sangre o muerte, venceremos. Yo me amo Setson, Shikoko Shikangala. Nací para ganar, yo nací para vencer. Dile ni me coño, Shikoko Shinyengele. Vine a cantar porque vengo bailando. Igual Ayano, Wanti Competition. Shikangala Wanti Expression. Igual Ayano, Wanti Competition. Shikangala Wanti Expression.
Imbuleni by Setson and the Mighty Dreads of Namibia and Mingi Mingi by Brenda Fassie of South Africa. This is the African Beat on the Voice of America and I am David Van here in Washington pushing and pulling the records for you. Right now to the Democratic Republic of Congo we go. Bumba Massa in La Jean et la Femme. And after that, Cantafort by Banda Maravilla of Angola. But first, L'argent et la femme by Bumba Massa of the Democratic Republic of Congo.
Oh yeah. L'argent et la femme, pas bon ta ma famille, mon corps, pour qu'on t'y colline. mwasi okolo kaka kambongo e
perdido, te encontré nos caminhos. tempo já te conhecia. Antes de ser virgem Maria, já te deflorei. Dormi no teu corpo, cansei. Já perdi a conta do desejo. Nesse beijo encontrei minha vida. Já te desenhei, te toquei nas cordas, cantei. Já te fiz humor, cresci no teu corpo, amor. Já fiz da estrada o meu caminho. Já chorei pelos cantos sozinho. Já fingi melhor, já menti minha dor. Hoje já cansado, nem fingir consigo. Já me fiz pudor, já calei meu amor. E hoje canto a minha dor e peço pra cantar comigo. Oh, homem forte é homem que chora.
Canta forte, canta amigo.
Canta agora, chora comigo.
Canta forte, canta agora.
Homem forte é homem que chora.
Canta forte, canta ai, ai.
Canta agora, chora comigo.
Fought by Banda Marhavila of Angola, and before that, La Jean et la Femme by Bumba Massa of the Democratic Republic of Congo. Today, I want to thank you for accepting me in your homes, in your cars, on the streets, wherever you are listening to the African Beat on the Voice of America. Till then, I am David Vandy here in Washington, bidding you so long.